Turn out the vibes.
Mimi ndo don kamili, yani full don. Hivo sina time is a fujo. Wejifanye mba, piga judo. Kichwa yako itacheza na pisto. Nyama zako itacheza na bulldog. Mwendo kazi kazi paka mwisho. Atupumziki kama Google. Wanogopa nipa mwanya mana vitu wanazani haviwezekani. Ndo ambavyo waga minafanya. Tampige wanga tuza pepe kare. Ila leo suruali zenu zitabana. Thank mom. Asaivi nimekuwa na mkwanja na mjini na chain pound. Nili left down. Matatizo na kuja kwa wingi kwa Vietnam. As you see, stress yao. Nikikukatafta kidem now. Walo sinijibu weka pants down. Cause itasimama zina sense sound. Uwe, stock siki za mzea. Game gumu siyo fair. Stock siki nikilusha mawe yote haya fiki ya na pair. Wanatamani ni go down. Wanona mbinu kuloga. Mana kushuka mikama mimi haitotokea tasiku moja. Me flow too much. Akile mingi kichwa kwa full chat. Neza kawa star with a few tracks. Sidati na manzi ya na user. Nshapata gadem before pubert.
Honestly, ukiwa mlili lazima wanna speak the truth. Like me and do it big in how a ways it change the tune. And still, how I come genie wanna tap to keep bullshit. Kill, kick up top sitting, kakum pig up it in patch to it. At the defense, the walk. Wongo kianza kulisen, kiundani unaboa. Mutoto niliacha tuition kwa mwali makoga. Moko namba consistence, mimkali isi unaona. Baba stiff na bonga, let it stick. Sewa skip, wanataka kuspend bida kit. Zauni put fake, you load fast. At huni pants in a kit. Let and deal, pig and sim. Nianza kupitens in a beef. Wasi angusha down, ishuke hadhi ya DSK kwa mkwis. Tino, tengeneza tena kahi. Wasipwe penda safi. Wenga love don't get your toto. Ngeona benga kali. Lazima libambe track. Tonight of vibes.
Kwenye macho nipo juu. You can call me nuni. Sitaki vya kicho na takandani vya kapuni. Sama wa ugaibu na kupa mfanchi sakafuni. Kwenye rap usiji ona kuja resi kama mbuni.
Choto na zingua kinoma bro. We mkali bushi kwenu kukwetu no. Unamvimbia una date ma ex jo. Wakati si moja na wakika sikosi show. Mwangaruka misuka na waongoza wow. Kifuka unashuka wahuni tunapiga bao. Kupesiri kwa nini mibora kuliko wow. Mirapa makini mbish incredible zaidi yao. Vakale kine von chaka chaka. Na party daily weni bon taka taka. Mwindaja choki saka msitwa divi chaka. Kote nalipua wezi huu mchaka mchaka. Kosa ukupata, kosa kubwa tama ukisha kata. Sali ukitaka kwa tayari nundu kupata. Kanundugu na Twitter jinsi watu anavyo nifata. Najependa dina data kavile nmejipari mbwata.
Bora, acho toto tapigwa bakora chapwe mboko. So kila sehemu unataka kuacha boko, acha uchoko. Hakuna vya bure pa town, napata msoto mpaka ukoko. Watu watuachi, wait, go slow. Sipapa tikia, isi mambo wezi susha jua. Na baba ni mie gano mnyamwezi ila. Sikuli peace, cool fee, stupid. Akili zako zipo chini kama chupi. So, acha kuwa slow, acha ubi show. How let it go, do. Do hivyo, hizo, swaga zako fanya huko indo.
Huku nje bizi kila mtu ataku
ino. Ubongo lala, ubongo lafu unalala. Mie nipo mtau wa Kongo, mixa rupi za Mbagala. Siwezi kuchalala, man. Acha utoto.
Yeah, squeezy tsunami haitokiagi barini. Na venye nkombali mpe kwanza rapa wako darubini. Che, mi hatari mazee. I've designed ka Ramadhani. Naishimiwa mpaka na share. Mitindo ni huru, future bright, yeni nuru. Sindo tulianza kushinda, tuna L wala sulu. Chokali ya puturu na mkuki wa shaka zulu. Buzi akigoma kwenda na chastik kumuamuru. kwipu ni nye maji ni mimi kiti kikwapi it's about time nikalie liye kiki zikwapi uko nazo achana na mie bese yangu kwenye kio acha bese nijiangalie acha utoto fuata changa moto sibishane na grown ups au kona gaga kwa ugoko juwe laza ya ukoko huju ya tam soto sambiru melala situko live kama popo
acha utoto kupendeza adi upate mtoko acha utoto upate utajiri bila msoto acha utoto kufosi penzi wakati ya unado acha utoto bidi una utoshe kina kidogo wata kucha kaza wata kuparaza wata kucha raza na wata kutangaza ukileta utoto na wedada utadanga danga adi lini utadanda danda mpaka chini we changa changa utawini acha utoto grow up acha utoto kunikompia na we kama uja bale utweta kale siogopi mawe siogopi jale na siogopi ndele ndele
Set you talk to bro, stack you stress no more. Mindo me, kiwa sana serious. Unakaribisha RIP, nafanya vitu pranto. Triple say no more, PMP. Stack you fanya nionekane matua cause I'm VIP. They call me the king of the meat lords. Na waza kufika hadi billboard. Usiku silali na waza nisake mapene nijaze my bankroll. Kama ni lord, you hear me there? Check my flow, my nigga out chair. Fanya vitu kimi angu kitake care. Ukida kichwa hapa tapote there. Sky kai kindezi kuwa mjanja kama Kenobi. Pocket zone, heavy. VD, more money, my remedy. I wanna be a bread, though. Yeah, nigga, city wanna get them party. Pretty girl, asking money for them, daddy. Bring that creature to a night trip party. Oh, show them my words, like if it's ain't. They get his shorty, though, he get some point. Now that the rap is all right, he on. Out of my pick, on in my wrist. Bridge if you choose it. Call me the beast, throw me the house. My paper tray, give me the bravo. I never fail, yeah, yeah, woo!
Hey! Kiriza, yeah. Nafunza my rappers looking miss come on next Friday.
Hey!
Wanna kuja with the first man. Nakuja na makapla.
Hey!
Yeah, yeah. Wait in a minute. Who's the mamba X new Zambi?
Hey!
35 kula hon new thing, bro. Kisa una don't change, bro. Katuki for where did I change for it? You and she. With bars and you put chips down, or put deep down, peace, quiet, wanna south zone.